Basi nikuone tu, te amo. Karibu njoo, fanya uje nipone tu kama yo. Mana nyuma nishamizo mpenzi, ila kwako nishazama. Ona nimezama baby. Tumombe Mungu uzima mpenzi, suni tutaonana, tukamone mama. I will love you.
Leo nataka wajue